ubone ogeraga mu munsi wa mbere bakagukubita bagukubita bamara kugukubita bakakuzanira imiti nuko koroje mbese ibimeze nk'ikinyabagutera wakomeretse cyane ndumva uburibwe bahambiraga umukandara ngo n'umuntu abakenyeje ukabura kugukubitisha mu mutwe
ni ubuhamya bwe muri benshi bafungiye ku kigo gutegeka ubyita ngororamuco cya Nyabishwa mu giherereye mu murenge wa Mudende mu karere ka Rubavu we na bagenzi be benshi bavuga ko inkovu basigiwe n'ubuzima bubi babayemo mu gihe bahamaze bahafungiwe zikiri nshya kandi ko ibihe bibi bahagiriye bikomeza kubagaruka mu ntekerezo buri munsi hari abavuga ko kubera inkoni n'ibindi bikorwa mbabazamubiri bakorewe byatumye bahahamuka ku buryo basigaye birinda icyo ari cyo cyose cyatuma bagira umwaku watuma bongera kuhafungirwa umva uko babivuga
batanga ibihano byana kwica udashoboye kwihangana nta mu buzima bwanjye ntabwo nigeze nkubitwa kuko nurageze hariya bafataga amakaburi abiri bakayazinga bagakubita bakazana inkoni z'iminzi ngo abapolisi baba bafite inkoni z'iminzi ngo bagura mu masoko bagakubita paka inkoni ishaje bakajya kugura iyindi
nk'aba b'abasirimu baba mu gasantire utigeze ufungwa ntabwo wamubwira ibitendo byahariya ngafite kubyemera
burana nataje mu mutwe wuzuye amashundu najyaga nakandisha amazi ashyushye kabisa ntabwo aba ari ukugura aho kwaba harimo n'ubwicanyi
ubundi umuntu uvuye hariya taranziti mu mugongo hano mu mugongo kubera inkoni aba yarabaye umukara barakubita bagakubita ntambuhe
bashimangira ko inkoni ari ryo gaburo rihaba ku bwinshi naho ibyo kurya bisanzwe byo ni hafi ya ntabyo
mu gitondo kare bakaduha agakombe gashaka se nimugoroba saa kumi n'imwe bakaduhereza akandi gakombe k'ibigori k'impungure ubwo igitondo na nimugoroba twabaga turi gukubita baza kutwohereza muri sare bari kudukubita buri gihe ndetse ni ugukuramo twese wenda ari nk'abantu wenda nka 50 dusipoze urugero bagaterura igitango bakajya baraterura amabase bari kukumenaho bari kukumena abandi bari guturuka inyuma n'imbere bari gukubita ziriya nkoni badukubita ni izo kutwita ntabwo ari izo kugira ngo umuntu icyakireke ahubwo bashobora kugukubita inkoni noneho z'indengakamere nk'izo basanzwe badukubita bigatuma uba ukirebe kurenza uko wari umeze
raporo z'imiryango mpuzamahanga yita ku burenganzira bwa muntu nka Human Rights Watch zakunze gutunga u Rwanda agatoki ko ruhonyanga uburenganzira bwa muntu mu bigo nk'ibi iyo umwaka ushize 2016 yashyize mu majwi ikigo cya Gikondo icya Muhanga icyambazi mu karere ka Huye ndetse n'icya Nyabishongo muri Rubavu igaragaza ko bafungwa binyuranyije n'amategeko kandi bagakorerwa iyicarubozo ubutegetsi buvuga ko ibi bigo bifasha gusubiza ku murongo abakoresha ibiyobyabwenge inzererezi indaya abajura boroheje abazunguzayi abasabiriza abana n'abakuze barangwa n'imyitwarire ibangamye abafite ibyaha binini bakanyuzwa muri ibi bigo bakajya gufungwa abandi bakagororwa bagahabwa ubumenyi mu myuga itandukanye ariko raporo ya 2016 ya Human Rights Watch yagaragaje ko hari benshi barinze gufungurwa nta mugano umwe bigishijwe kandi n'ubu hari abatashye bazi ikivugo cy'akarere gusa
twebwe n'abashimiye banarigishaga bavuga ngo turi inyange za Rubavu kirangwa n'umuvuduko mu iterambere imihigo bagize intego inzoga ino batwigisha abenshi bicaye hariya barahagiye hari igihe umuntu amara gupfa bakaza kumutegeza muri fosi batatu nje mvungiyeho mu kwezi kumwe hari inzobo biri inyuma ngagushe bakubita umuntu wanapfuye bakamuhisha
haba kuri izi raporo za Human Rights Watch cyangwa kuri ubu buhamya bw'abaturage bafungiwe muri ibi bigo igisubizo cy'ubutegetsi gikomeza kuba kimwe umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda mu ntara y'uburengerazuba CIP Theobald Kanamugire ku murongo wa telefoni yateye utwatsi amakuru y'uko igipolisi cyaba gitoteza abafungiwe mu bigo ngororamuco
ntabwo bigeze batwemerera wenda ngo tuganire n'abakirimo ariko abo twaganiriye bahafungiwe batubwiye ko rwose babakubita uko babyutse n'uko baryamye abari inkoni kandi amakuru y'umama nkwaye nuko icyo ari kinyoma ibyo ntari hari taranziti ya tatu yazisura aho ziri hose nta toteza yawe ariko uko bize muri iki gihugu hari umuntu wenda n'undi urwara akarara atagiye kumurika hariho wambwiye ko muri Nyabishongo ngo yahafungiye kandi ngo yahavuye hari batatu bamaze gupfa bakajugunywa mu cyobo kiri hafi aho ngaho umwe akamaze ahatushije no kuyatira ntabwo yarwara kandi niwe tumva warwaye
twasabye ko batwemerera tukabonana n'abafungiye mu kigo cya Nyabishongo ariko ubuyobozi burabyanga kuba gusura ibigo no kuganiriza abakibirimo nabyo bigorana hari ababifata nk'uburyo ubutegetsi bukoresha kugira ngo imibereho y'abahafungiye ikomeze kuba ubwiru twagerageje kuvugisha umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe igororamuco bwana imwe bose ni bamwe atubwira ko afite abashyitsi ko tuvugisha nyuma ariko inshuro zose twongeye kumuhamagara ntiyafashe telefoni cyangwa ngo asubize ubutumwa bugufi twamwandikiye tumusaba kugira icyo avuga ku mikorere y'ibi bigo nubwo ubutegetsi buhamya ko ari ibigo byakira bikanasubiza ku murongo abantu bakunze kugira imyitwarire ibangamiye ituze n'umudendezo by'abandi ariko ubuhamya bw'ababinyuzemo bugaragaza intego yabyo mu yindi shusho
nti wajya ukajya kuvana ngo barakugoroye waramugaye ntacyo wakwemarira iwanyu nyoko ndiyakuvuga ngo ukore ibiro 30 ngo ubyikorewe ubwo aba ari ukunanura abantu
Claude Ganza Munyamagana mu burengerazuba bw'u Rwanda ku bw'aha rivi ry'Amerika.